yande joni wittani min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kori jagnalle moɗon hande en sembe habaruji men dartanani jangoɓe doctorat kuto en université mbiteɗan dikkoɗan kolore mo maradi puɗɗi keñande enda yilarude wurgo gam battefirde ko e himɓe dow filla kondal to ñaw wiyeten coronavirus. Noonni fawari jondu kondanni e nder région mo Tillabéri tondu kondanni ko watto hono kilométre ji nder région mo Tillabéri ni to wiyete Belle Yara ton wonto fawari jondu kondanni hono taxiji kewɗi nanga laati no gonno koƴƴe himɓe no jaarno gartira tawide kono eɗum haɗa e nder leydi ndi en nanan ko woni. Yewtere men pinnande studio Kalangu dartana filla hono wattoɓe sukaɓe gam batte gollindeɓe hono tawi jomum no gollane ekkito golle ɗum woni ɗum ɗon en paman kañƴu ndu kondan ko ɗum laati Soumana Amadou no ñallina on jang habaruji fulfulde. Kori jam woni e moɗon hono goho fuginanno en puɗɗina andinore nde ɗo nde weela saabu ele ñalawma woni ko min keeɓi kabaru wiyede ke hono hoorejo diine l'islam ɗum wonno hono fedde al'islam makko leydi men Niger mbiyeteɗo Cheikh Jabiri Oumar Ismaila heddaki ɗo endan galle ñamedi woni ko o maayi kanko Cheikh Jabiri on endan yeruno fande Cheikh Barahame Boubacar Hasoumiou haalniri himɓe laatiɗo kam woni hoorejo hono pelle diine dow filla jooɗa kala wiyetede sédir kibar goto oɗo konɗa holli wiide ke Cheikh Jabiri o ni o mayena caggal ñaw ngol dardaki e makko fe e seeɗa wala ko mbawɗe e majjum se mbiyen Allah hinna wurɓe yaafoma kanko Cheikh Jabiri Alhaji Oumar Ismaila. Ko watta himɓe capannayi on ka en woni ko tabintina keñande enda no wondi e ñaw coronavirus ngu enda e nder leydi men Niger ɗum woni goho lewru avril alarbare keñan noon ni ɗum ndu konɗan ni hono hisama jokka e waɗi himɓe ko watta capanɗe jeɗɗo e nayon tawdaɓe e nawalla ka enda keñande enda ndo hisabu muɗum ɗum wonno ko haala e télévision mawɗo mo leydi caggal mum ndule andinore wotorde ministére hawjinde filla ko darto cella ɓiɓɓe adama ɓe kawon ko andini ɓe mbi e nder himɓe ndu konɗan ni hono himɓe capannayi on kam woni ko yitana keñande enda nder maɓɓe ɗiɗo ɓe endan tawa kana e nder région mo maradi ɗiɗon du kondan maayi kanon woni mayɓe ɓe kana ɓe mayayna illu ɓe jottaki nokkuto hono fande himɓe wonduɓe coronavirus ɓeɗan wonno sawre ton endan jokka e waɗi hono himɓe joyon woni ko nawalla ka wari noon ni yo jokka e hedde ke du himɓe capanɗe jeego e jeenayi on laatiɓe ka en du en henno sawre e koɓe sawre ɗum du kondan wiyama hono cella mabɓe n ɗonno ɓeydo no woɗiri noonni fawari joni ele habaruji ɗi no tawadu kondan ni har filla ko darto coronavirus oɗo ñaw gartuɗo ɗum waddi ko fawari joni hono himɓe laatiɓe wonɓe no jangga fa laato lokkotoroɓe wole université ɗan dikkoɗan kolode mo maradi kayi du kondan hoƴƴi lawol waddude ballagal muɗum dow fi andude ñawgu e nder illu keña ɗum koɓe puɗɗi ɗum ɓe gonaɓe jiilo hono nder wuroji e nder bangueje balɗe jeɗɗi won koɓe gatto gam batte ɓe pirta koye himɓe e dow fi ñawgu nogu nanguirto neɗɗo no wontiri ene himɓe gatto ko hissa nani ko Ibrahim Moussa Mahamman goto e mabɓe latiɗo kañum woni hoorejo mabɓe o haalani bandimi Mohamed Mamma.
Notre objectif c'est de sortir.
Duru amin ni woni firtude ko e himɓe ɓe tabbita ko ñaw coronavirus guno gonga ɓe ɗowtano du laaɓi hisinde himɓe raaɓu cingaɗi ɗin ɓe anda du fa handen noɓe kawjoro ɓurna mabɓe illa ɓe gi alama ñawgu ɓe nodda ardiɓe hawju région on ɓe kalana ɗum en pelle jeegom min gaɗi no wodi yehoɓe nder ɓaale no wodi yehoɓe nder makarantaji pirta ko e himɓe amma minen he giɗe amin ko hana waɗede ni woni joɗade wuuro regga joyen ɓaale ɓen du anda no gaɗa deni burtake cukaɓe ɓen ka en du koni Allah waɗi lokkol mabɓama denne ɓe jooɗo e wuuro ɓe acca wurtade no
fiini.
Noonni département mo Bankilare kañum tawa kana région mo Tillabéri ton wonno to fawari jondu konɗa ni ɓe gaɗi jooɗa kaala ga batte joƴƴinde batu na mbiyendu joƴƴinde fedde ƴeewore filla coronavirus e nder leydi ndi enɗan ɗum du konɗa ni fanen ɓe diididi konɗan ko wata ko tawi ɓen ɗon fama ɗum woni ko watto e nder guure ko tawa e leydi ndi enɗan fuu e himɓe ɓen enɗan heɓa tawi ndenne ne kaydu konɗa ni hono ga himɓe ɓen enɗan koye muɗum firte fa woɗa nani ko préfet hono département mo Bankilare mbiteɗo Barmini Kaboy haali wakkati mo bandi min Youssoufi Ilawat landimo ɗum woni Kormajju.
Département ami o no hawtidi kerol e leyɗe ɗiɗi leydi Burkina e leydi Mali warande handen minen jetta Allah dow balla ka himɓe gomɓe no gaɗa bawɗe maɓɓe fuu gam hisina himɓe ñawgu woni no waɗa nder département amin o ko watta cile ɗiɗi komiti hawjinani e durwidiggo e ñawgu no giida gam joɗɗingo dabareji lobbi ko hisinta himɓe nder majji fahe yewtereji pindinol wadana himbe. Del lawol gotol gol mido yara noddoje an yago e himbe bancilare hokka sembe do fi denaku e tokka kero labi joddinadi di lokotorobe kolli gan hisa nyawgu fa waranden handen safara mu hebaka
jusqu'au aujourd'hui ni de vaccin ni de traitement
nanne tiagal nanne kayni hono préfet mo banki laare semi jaranto en dan karma kan wona le département mo colorégion mo tilaber nokuto laati filla nyaw coronavirus gangu e leydi ndi ko horebe leydi hoji laabi ne wat ko himbe dento e na wala ka waddi ko luuma karma nyaamay waddi joni wakati ji didi nonni dum du kondani himbe sotto be ndo enda hewbe dum latne kedun en denne kaydu hono sakulla sanne nanne ko fawar joni biete do Moussa Yakuba goto e cotto nder luuma go o halani bandimi tawta en karma Balkisa Tahir
bisaji tonnami komi wawta yiini bayle mawde wati ko waddi bayle dedo rafi garki hobbe del lumugo bibbe wuroben tan demmun bibbe wuroben tan no gada himbe no gay amma handen urta himbe sappo tan moy sotta moy sonnata dama hobbe benni ciotta to wurogo beero natta denne sadarma tan wodini hecci kenga fa keme nayi min jobbi min jehi denne yihu warta on keme jeetati demmun bisafu wojirta kena chapande jo to heti kenga bisa fu min jobana keme didi sadarma wadi na wadai kando sayde lore gaddudoma tan wawta horrima wuro balden de to jawdiri jame teni ujinagi sappo e joy handen di jamataake ba ugina jenai
nonni faarjo ni hada fila ko darti laabi kadol himbe ya wartaji ko wada gan alle e faanden nyaw coronavirus endan do endan galdo nyemey o jo en taxi ji gonno don no koje himbe na jaara no kuje no kuje dum waddi ni police be taabto endan belle yara hebi nangi hono awjo be taxi ji hewbe do fi on endan lati jo en nyemey no yara himbe no kuje den endan kenya do ko dum wat ton endan belle yara nani ko faawari jodu kondani hono biete do Moussa Saidou lati gali lati ko secrétaire général mo préfecture belle yara ko haani banni mbi do Hassan Momin do fi o ko dum be ngadi
sanno dan
andi nore de hanu himbe galano jaba lotanaade den gan no wodi tokkirambe laabi fereji gon no burto hubere belle yara do no natu ko beje gon misali do nyame dum hadi natude belle yara dum kiloji la sojina e sappono hedde e nyame denne do e nyame fugo ono ko hulante neddo ton fu no hulane goddo do belle yara taxi himbe gon no nata no jahano garta rabu gudu de wari do belle yara wala o wala o to sayni mo Allah hisini wadan taxi ji jenay di police ji nangi gondino ada himbe nyamay no gadda do balle yara idi ada do balle yara du idi jara nyamay be gosoto non be nata be gala ibe tokkire laabi andaade din debe panake sa himbe ben jippu jahay koyde mum dun ni won sa dornam an himbe tawde
nonni e dow fi ko darto hono nyaw coronavirus dum waddi ko fa hande ministere hawjinde jaawartaaji himbe kenyan go lewru avril 2020 be mbi be pirti lawol le kero leydi Niger fu himbe ngada jahale mudum e mobilaji nokkuji fu tahani yaade ko wana region mo nyeme kankayi no laati wuro dambango do fi nyawgu endan dum waddi ni ko ministere de holli wiide ke hono kuje de endal du no wodi laabi kojaade no tokkirte e natugol mobilaji di sabu mobilaji di nato mu e himbe tawtebe hembe fu hisama foto hani nenne ne kay hono kar kojo himbe chapande jeddon wi'a hoytana himbe chapande tato en joyon nenne du kon awjebe karbe no goni hen no ni faande karuji kojoji himbe chapande joyo yaade chapande jeego en jenayon kandu kon himbe chapande tato ta atto no ni faande kar kojo himbe chapande tato yaade chapande nayon kandu himbe no gay won ko hokka no ni fa warjo ndu kon dani hono ko wi'a 19 place dundu ko yan himbe sappo en jenen hokkam himbe sappo edi don takasiji kanyu e mobilaji ko yirto le wuro e ko wiete fawarjon faba faba e ko wiete fande a deedeta en ko tander wuroji dun do du konna wi am gouverneur regionji di enda ka en andi no halirto no himbe ben ko jirte nonni fawara jondu konna ni ele habaruji no tawadu konna ni se en jeewi ara ko darto gaz ko gollirte le galleji kandu non no jaccan himbe nyeme sanne ele balle de endan dun sabini hande de endan ni bandimi Moussa Hassan o ye o yowi himbe jo en gaz ben enda so toben dum won ko be tawda e do fi o be kalani mo hononi
to gonga Allah far bangere kebol gaz no wodi sadarma on gi'i himbe no jahano warta ibe tefa be gala ibe keba gaz musuni hi mi wadana jeddiji tati mi hebay dum non gani gaz do wadi ko watta jeddire mi hebay dum o riba gaz tan godumi kando na hagami jeddire mi hebay den ko heti kenga mo waddana to min anda ko waddi sadarma o gam min kala naka
yanzu gawan ga magana da muke yi babu gani joni dar wakkati momin kaldata o gaz wala ɗum du ɗum waɗi balɗe seɗɗa seɗɗa ni o wona emo wadde no o waddira du wakkati munda o hanta ko fillaraɓu ñaw coronavirus wara du fu tawi himɓe no tawda saɗanno rafi keƴoron gas o yimɓe anda ko waddi ɗum seniide jo en campagne ji ɗin ƴamama nden ko faami
sey kuje kunga manñan campagne oni
banniraawo en ko heɓuma mi yiya ɗon tan miilo
a nanaali habaru on naatoye ɗum no
iri habaru oyano
ñaw gungu woni wora himɓe dalleyɗi yaasi fuu ngu yettoyke daggari men
ha iya ɗon haali dow coronavirus no
ey mana
minen maagu yettike ɗo to amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu
aha hokkam ɓeydaare dow majjum
lokotorooɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makkataare faɗe laaɓa ne o deno ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mu ɗon ma loota juuɗe maɗa faɗe laaɓa de a golliri tekkere noon kibinaane nder buuri loota juuɗe maɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte metar gooto hakkunde moɗum e neɗɗo ɗale memude bisaaji de ɗum wartike dowle memum bisaaji ɗin looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaama loote yeyre moɗon to jooɗoto ɗum ɗale naatugo nder jama'aare ustire dille dille
a'a to noy o anta kogal ɓiyan kenan
banniraawo miila e cellal ɓanndu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa
e goonga ma jam ɓonna am ɓuri komay mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa e mi hami mbatana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
fara ko darto yewtere men pinnol hannde en kaaltana haala gollingol sukaaɓe laatimno ekkito gollal kamɓe nenoy ɓe gontiri e ley filla golle maɓɓe ɗe salno waawi wiyede mardi ɓe gonɗo ɓe gaɗe na macca nga ko na ɗume noon saabu wakkatiji goo woɓɓe maɓɓe no hooƴe golle tawe dukonda ni walano yoɓe ɗum dukonda fo hara cukaaɓe kolloteɓe pineji ɗin enda an kayni fa keɓen paame haala ka fa laaɓa nan yewtere komin gaddani on macca nga ko na mbirdi kan woni nangude neɗɗo haɗamo o waɗa ko o yiɗi gam batte wattudemo e gollal naadu konna eeldudemo o wanna ɗum hunde ko wala e dow muuyaɗe makko ko wala du konna joddi macca ngako ngu hunde noon ko laati haɗama e nder duniyaru illu hitano ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeetati haɗay du woɓɓe kayno jogi ɗum fawarde joni no mari himɓeje e dow macca ngako ngu endan en koƴi misal dow o neɗɗo jiyaɗo ley huɓere laatiɗo moƴƴintana pineje omo hooƴi suka duɓi mo duuɓi sappo e jeegon duuɓi nayyini omo gollina ɗum kano wona wala omo yoɓa ɗum noyɓe gonɓe gollida nanno fillori
suka o ɓi miño inna an ton bene o lildo wima o wara ɗo o gollana kam gan o wala he jande o jooɗini noon o wala jobdi ɗo to an amma ko ñaame makko o yare e to o fukko fuu mi hawji ɗum yaade yeeso du kanko hawjoy to bitigel an
hono ni e bandum seno wi'ama ɗum sarɗe noyi sere majum wawi waɗurde Mouhamadou Moussa horejo alten fedde leydi Niger darnide gam batte haɗugol gollingo sukaɓe ɓe fotayi holliri hono ni endam
l'esclavage moderne lui se présente être
ana komin indirta macca ngako kesu kanni woni gollinde neɗɗo jaɓa ceede na jaɓa barke golle ɗen ñaama misali neɗɗo no gollini de yoɓatake deydey fodde e golle mum na neɗɗo watti e golla golle cattuɗe na heero gollina neɗɗo nder nokkure to golle ɗen wawi waddande jomum saɗormaji har ko darata cellal jomum nane gollina neɗɗo gollal ngal hiɗaka nagal himɓe boɗi nder cakantarare
de l'environnement du système de salariat
kanon woni honde suka o enna laatake gonɗo no ekkito gollal noon ɗum wawata wi'ede mbirdi naadu konna macca nga ko jamanu
on ne peut parler d'esclavage dans
macca nga ko kesu kanni woni gollinde neɗɗo yewta haddi de raɓɓinol haalani tindinde ko woni macca nga ko kesu hoya ngam neɗɗo fuu e giiɗe mum neɗɗo fuu du he andal mum amma minen to amin neɗɗo de naati ekkitaki gollal no woodi laabi kanaɗi tokkiri yaɓande yaɓande du noon de ni himɓe gi'i ko noon hana tokkiri to minen to amin basigon wala fotay fuu poɗo dirol gu
nous en tant que ONG on ne lutte pas contre ça
se wona jo en ande holle gollal ngal jomum no golle ene wonno gollidal ngal ni nden wawi wi'ede macca ngaku na mbiyen du mbirdi ndi jamani
edo ɗum ko habarumi e fulful tili hande sey mbi assalamu aleykum mbalen to jam wali
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sarayande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kaalen ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kaalenmo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fu fotten faada studio kala ngu yaado leydi Niger.